na eba kia kwa suka boye soki oni magina mbele pati oye yeriote malo baba zali boli sano kati oyo ya koyo kezalie peli ya pino mibale mabe ukoka kipe koyo kilanga nyonso oyo nga na moni nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebinga baningisi moto mpe baseki balela kaka sesante na nganga na manda na masasi na nzoto piwa ya ntango nalabi na ye ezali te na maboko ya mbemama oyo nyonso sanga eyaki nayebaki ekosuka boye soki oni makinda mbele mpasi oyo yeli yo te maloba mazali molisano kasi oyo yango ekezali ye beli ya miso mibale mabe okokaki mpe koyo kelanga nyonso oyo nakola mpe yamesana boye bato oyo bayebinga baningisi moto mpe baseki balela kasa sesante na nganga na manda na makasi na nzoto liwa ya ntango nalabi na ye ezali te na maboko ya mbemama bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka e bakende na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango nzoto oyo batumola yango mata na po mwana ingoma ya bize uta na mibisa bikangazo yaka baseleta mala ye na nikokasanga alikalai bato balingi bisondo biwete vraimen mpona nini bakoti ela bisoma bakobi pai bisondo bebae bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka e bakende na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka e bakenda na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka bakenda na sango.